Exodus 40, verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Ngosuku lokuqala wenyanga yokuqala wolimisa itabanakele letende lokuhlangana. Verse 3. Wofaka khona umphongolo obufakazi, uhenqele umphongolo ngesihenqo. Verse 4. Ulingenise itafula uhlele izinto eziphezu kwalo, ulungenise uthi lwezibani ubeke izibani zalo. Verse 5. Ubeke athale igolide lempepho phambi komphongolo obufakazi, ulengise iveli lomnyango wetabanakele. Verse 6. Ubeke athala omnikelo wokushiswa phambi komnyango wetabanakele etende lokuhlangana. Verse 7. Ubeke umcengezi phakathi kwetende lokuhlangana le-athale, uthele amanzi kuwo. Verse 8. Ulungise igceke nxa zonke, ulengise iveli lesango legceke. Verse 9. Uthabathe amafutha okugcoba, uligcobe itabanakele nakho konke okukulo, ulingcwelise kanye nempahla yalo yonke libe ngcwele. Verse 10. Ugcobe i-altare lomnikelo wokushiswa nezinto zalo zonke, ulingcwelise i-altare, i-altare libe ngcwele ngcwele. Verse 11. Ugcobe umcengezi nesinqe sawo, ungcwelise. Verse 12. Ulethe u-Aroni namadodana akhe emnyango wetende lokuhlangana, ubageze ngamanzi. Verse 13. Umembathiso Aroni izambatho ezingcwele, umgcobe, umgcwelise, ukuba ngikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 14. Uletha amadodana akhe, uwembathise amabhantshi. Verse 15. Uwagcobe njengalokhu wamgcoba uyise, ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi, ukugcotshwa kwabo kube ngubupristi obuphakade kubo ezizukulwaneni zabo. Verse 16. Wenze njalo uMose, njengakho konke uJehova amyale ngakho, wenze njalo ke. Verse 17. Kwathi enyangeni yokuqala ngonyaka wesibili, ngolokuqala lwenyanga, itabanakele lamiswa. Verse 18. UMose walimisa itabanakele, wabeka izinyawo zalo, wamisa amapulango alo, wafaka imishalo yalo, wamisa izinsika zalo. Verse 19. Wayenika itende phezu kwetabanakele, wabeka isifulelo setende phezu kwalo, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 20. Wathabatha wabutha ubufakazi emphongolweni, wafaka izinto emphongolweni, wabeka isihlalo somusa phezu komphongolo. Verse 21. Wangenisa umphongolo etabanakele, wamisa isihenqo seveli, kwahenqela umphongolo obufakazi, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 22. Wafaka itafula etendeni lokuhlangana, ohlangothini lwetabanakele ngasenyakatho, ngaphandle kwesihenqo. Verse 23. Wahlela izinkwa phezu kwalo phambi kwaJehova, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 24. Walubeka uthi lwezibani etendeni lokuhlangana, malungana netafula, ohlangothini lwetabanakele ngaseningizimu. Verse 25. Wazibeka izibani phambi kukaJehova, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 26. Walibeka i-altare legolide etendeni lokuhlangana ngaphambi kwesihenqo. Verse 27. Washisa lapho impepho yamakha athaphukayo, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 28. Walengisa iveli lomnyango wetabanakele. Verse 29. Wabeka i-altare lomnikelo wokushiswa ngasemnyango etabanakele etende ukuhlangana, wanikela kulo ngomnikelo wokushiswa nangomnikelo wempuphu, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 30. Wabeka umcengezi phakathi kwetende lokuhlangana le-athare, wathela kuwo amanzi okugeza. Verse 31. OMose no-Aaron namadodana akhe bahlambela kuwo izandla zabo nezinyawo zabo. Verse 32. Nxa bengena etendeni lokuhlangana, nanxa besonde e-athare bageza, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 33. Walungisa igceke lizungeze etabanakele ne-athare, walengisa iveli lesango legceke, kanjalo ke uMose wawuqeda umsebenzi. Verse 34. Ifulasi lisibekela itende lokuhlangana, nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele. Verse 35. UMose wayengenakungena etendeni lokuhlangana ngokuba ifu lahlala phezukwayo inkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele. Verse 36. Njalo lapho ifu lenyuswa itabanakele, abantwana bakaIsrayeli baqhubela phambili ezinkambeni zabo zonke. Verse 37. Kepha uma ifu lingenyuswanga, babengaqhubeki kwaze kwafika usuku lokwenyusa kwalo. Verse 38. Ngokuba ifu likaJehova laliphezu kwethabanakele emini, nomlilo wawukule ebusuku emehlweni ayo yonke indlu yaka-Israyeli ezinkambeni zabo zonke.